tieno kanini watini Dolicho pekorwa jomamosu dudiwa
Biro turu, pinyo kubone, era chalo jache.